Na Uganda bakavamu kwefumiitiriza ku lunaku olwa mukenenya olukwatibwa mu lunaku z'omwezi lumu ogw'12 buli mwaka abanoonyereza era abakugu bagamba nti obutabanko mu maka nalyo kkubo erivuddeko mukenenya okugenda nga yeeyongera buli olukya bannamuli baffe boogeddeko ne munnamateeka Nakanjako ng'ono ava mu Najjuma Nakalule and Company Advocates nannyonnyola ebimu ku bivaako obutabanko mu maka gamba nga okusika omuguwa wakati w'abazadde bombi maama awamu ne taata
abazadde ab'omulembe guno tweyogerera bisongovu tweyogerera bingi oba tugambe mukwano gwe gwaseedinga waliwo awo ekiriwo wakati awo so nga ate bali ab'edda bo baamanyanga nti buli kimu tukolera wamu maama wammwe tazze niye abadde akola bino oba taata wammwe tasobodde kujja lwa nsonga kuba abadde ku kino ne kino nze mmalirizanga ngamba oba mpumbawumbanga ngamba nti bannange omwana ky'omugamba mutwe gwe kyawulira era kyagenda nakyo n'alowooza nti taata mubi oba maama mubi n'abasajja bamanyi okutuuza abaana ne babagamba ebigambo maama wammwe takola bwati takola bwati takola bwati n'ekirungi kyakoze n'atasobola kiraba oba tetusiimagana nti oli tasiima munne maanyi g'ateekamu kubezaawo famire
ono no w'asinzidde abazadde n'abo w'amagezi
tufube nnyo tufube tubeere bumu ku famire ebeerewo kubanga buli kimu kitandikira mu famire omuntu eyakulira ku sitiiki era omulaba nga wanjawulo n'omuntu ali mu famire so tufube tubeezeewo amaka gaffe tubeere bumu n'abaana baffe omwami n'omukyala mwewe ekitiibwa mu maaso g'abaana bammwe n'abaana nabo mubawulirizenga mu nsonga zaabwe tusobole okugyamu ate omugigi omulungi oba omutuufu ogunaazaala abaana bano abalala abaddako naye bwe tunaagenda bwe tutyo tujja kumaliriza ng'ate abaddako bo bali birala nnyo bali byabwe ennaku zino owulira n'oli agamu nze siri marriage material
bino byonna bitegeezezza bannamawulire.